anaba kabaka nebe bakweka sebo bakunonya anaga sesi nebo bamukiralo era bakunonya katonda yayagala lete Yesu kunsingo munaku muri yasanyuka bwe yakifuna muyise mukiralo abasoma Bible nyumirawo weka kutema bali bali awo ngaba gezi gezi bano bajja nebirabo bingi oti babi batumye naye note kwakomolo nerero bamunonya mubuli mulembe mubamu abagezi gezi abanonya Yesu ab'omulembe guno tebalina ndogoyi balina bugali ab'omulembe guno tebalina ndogoyi balina mmotoka ab'omulembe guno tebalina ndogoyi balina bigere byabwe kyebudde nzijangamba abagezi ab'omulembe guno buli w'olaba abalokole okyamanga Yesu wali awo
Yesu tugende wa Yesu Yesu
abantu bangi balina obujulizi bwe basanze mu Yesu abatalina nnyumba bwe baalokoka bafuna ennyumba abatalina baana Yesu yabawa abaana abatalina tumanyi bwe twalokoka twafuna tumanya twakabirangaeyo mu nsi eyo watalya tumanyi Katonda akwesunze era yeebuuza omukyalo oyo ng'asabye omwana muwembye omwana bwatyo n'asanyuka lwalirokoka lwafuna omwana ffenna tugende wa Yesu muli mulembe mubamu abagezigezi abanoonya Yesu ab'omulembe guno tebalina ndogoyi balina bugali ab'omulembe guno tebalina ndogoyi balina bigere byabwe gatekwa mpuliriza mmanyi oli mugezi simbule mmotoka oba olina ggali noonya abalokole abantu bangi balina obujulizi bwe basanze mu Yesu abatalina mmotoka bwe baalokoka bafuna emmotoka abalina galwadde bwe baalokoka bawona endwadde nenna basirimu bawonyeza siyinza kubamenya ffenna tugende wa Yesu kino temukyerabira nti nno Yesu yali mukiralo eyabasajja abagezi ne bavuga endogoyi paka mukiralo kati gwalina emmotoka tofa ku biwembe abasajja abo abali mu biwembe balina amagezi Yesu gyali eyo balina obujulizi ffenna tugende wa Yesu kimanyi tolina ndogoyi olina mmotoka mama tolina ndogoyi olina bugali nakimanyi tolina ndogoyi era bigere byotambuza katambuza ebigere mpaka mubalokole onoonya Yesu onoofuna obujulizi bangi kuffe tulina obujulizi